Yeah, W, you know, yeah, you can see me, try to represent, man, you know, it's no time, man, you know, yeah, lazima tufanye mambo, unajua, ha, hawa jamani kwa zaidi melana, unajua, ha, sinajua, sasa unokamu, unajua, yeah, man, sikiza hii, okay. Kila time na shika mic na speed fire fire fire. Mini mdogo kushinda kaya haya haya. Tikisha kicho gaga za malaya. I'm a gangster rapper. Mindo kwa the master. Neza rap free slow na pia neza rap faster. Kanyaga duster hit track disaster. Walidhani nikisema nikirudi sitarudi. Cheki nimerudi na mazuri tena na kiburi kutoka downtown. Ukunda likoni tuba buri weme gangster ass shorty. Tikisha buri what he do what he does. Kuponga bla bla W ndo nenyumba tiki tiki. Blah blah, haha, beat me wow. Nilianza kuroka izi za kina wow, you know. Freestyle too, you know. Okay, taking over studio, taking kwenye video. Mikasa dani ya masa fanya kazi dani ya studio. Okay, maze hini kitu raw. Shikisha watu kitu fit wa zidi taka mau. Oh, so, nazidi kupa mau. Nakupa kitu fit, shika kitu, here we go. Nasaka nikibigilizi, nikipiga call. All in all, ima tata nikishika nina ball. Bang, bang, now this thing is going hammer. Tuko mtu kama sita, sita bad, nuna hammer. Mana, tulianza juzi, sija lala toka jana. Magush, gush, mabale na wengine wanachana. Ha, tusige kakosana. Mabisi wako ready kurudisha kwa hosana. Kama vipi kaza mjipi usiku wa mchana. Kawezi hikarata bisi sije kagongana. Yeah, yeah, W sounding out. I'm lucky to the casino. Lazima tuambia wasi, unajua. Yeah, it is cypher, yo.
Piga zoezi kwa mdogo, ndo kuche kuongea. Kwa zimu chumba suka, lazima tutakuonea. Na lenga kezi hata kwa wapu wa mindo. Dyson kwa speech, ni pozo, nusia rati, ni apate. Chumba kuche kutoliga, anajita leader. Na speed ujinga, na nachanzo koruninga. Na kuspeed, ukini speed, tukimiti na kukik. Miaka chache kwa mskani, sio ni waku crush nami. Na looking for the rapper, mwenye neza fight nami. Junior speed, inatumia mwanangu. Chaifa nika, mta mafia. Kuna penye wezi kunishika kati mgonjo kijufani ni mistari nutapika na si mic check. Hila tech na tech ni best na komesha. Wapishi na kalamu umandishi. Hata wakitani kristi za flozi tutishi. Julizi kwaka tuka choko ni za shisi. Yeah, you know. Jejejeje lupa. Aba tuwezi ya usio na blue.
All of your niggas you know. We coming for you. Ha! Yeah, we're going to Melala, like in the field, eh? Sati na kami ya mazi na jua. Sati kwa cypher mazi. Kamu kuna vitu zenyu nini nini lekeni. Mazi tuoneshe vati tunafanyanga unajua. Hizo mabifu zenyu zenyu ndogo ndogo unajua. Tunasika takata hafi tunazimanga. Yeah man unajua. Hey, mini kadimanga man. Mina kumanga unajua. Yeah. Ha, cheza na mimi mazi. Una dead.